so kwayibuza ukuthi kungani uNkulunkulu enhlakanipheni yakhe ekhetha ukusho into eyodwa eyiphindelela ezweni lakhe. Ngumbuzo lowo nami engiye ngiyibuze wona ukuthi kungani ukuba enze lokho na. Angiqale ngibingelele, ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. NginguSibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Angikwazi ukukubala ukuthi kukangaka abazali bami bengiqondisela khona engangisuke ngingenzanga umsebenzi ophelele khona ebusheni bami. Besho kimi lamagama, umsebenzi omuhle ngumsebenzi owenziwe kahle. Lawo magama wawasho kaningi endlebeni zami umzali wami ephindelela. Okuthi uma sengibona namhlanje ebudaleni bami kuyinto egxilile ukwenza into ngenhliziyo yami yonke ngenxa yeyifundiso ezafakwa kimi ngisemncane. Kuyingxenye yokuphila kwami ngenxa yamagama engakhuliswa ngawo ekhaya ngabazali. Mhlawumbe ngakho uNkulunkulu ekhuluma ngokwethembeka kwakhe ngomsa wakhe eBhayibhelini kalula ngokuphindiwe ngamakhulu nanjengakulesi sigaba ngenkosi uDavide. Amahubo 138 verse 7 no-8. Noma ngihamba phakathi kwenhlupheko, uya kungiphilisa. Uya kwelulela isandla sakho olakulezitha zami. Esokunene sakho singisindise. Jehova, uyakufeza okwami. Jehova, umusa wakho umi phakade, ungashiyi imisebenzi yezandla zakho. Masibhekane nenkinga. Umuzo wokuqala kuba ukwesaba nokufuna ukubaleka. Njengalo wamuzwa wami ufana ukuthi ngangeke ngifuna ukushaya ngeyinqamulelayo. Kodwa ikhathi zonke masibhekane nenkinga. UNkulunkulu usuke eqonda ukukhuluma ukwethembeka kwakhe enhlizweni zethu. Ukuze ulwazi olujulile lomsa wakhe omiyo luyogcina ngokushesha seluyingxenye yesiyikhona. UJehova uyakufeza okwami. Jehova umusa wakho ume phakathi.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Le devotion mofuna ukuyithola yona suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe podcast. Ungangena ku Spotify naku Facebook page yethu, kungenjalo zidownloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.